my beat. Omutima gwange sikagali kachenja akukugulira spare nga ononeze. Oh no, kasubira obitegeera bye nkugamba tebukyata ne weetaaga nga tenkwesize. N'omutima nkuwadde baby gy'olageyo bobangi abansinga figanira nji naye kimanye gye ndi situdde nayira make it fit. Eno nkusabira birungi oye yakutonda mube kumpi. Know that we got an unfinished business. Mubulimbera ewe chusanga mukwano kuba na kukwaso wesegwa.
Kabaje bameka abalina benzi nekalina mukwano guma tonji wanga kubandifa kusaba nesiga. Yeah, wanga nange na kwesiga baby
nkusaba nesiga. Wanga nange na kwesiga baby
ensongelye mwenu myomutwe yenzo kubayonga wekubye atenga zensaze wankulindirire chobo manyandi mutambuze nebikemo kukubolye nkute tebye walika. But for you baby see it again njafu bankulinde yade kolo waza nkulimbye at least for once nesiga kwa mukwano.
Mubulimbera ewe chusanga mukwano kuba nakukwaso wesigwa.
Kabaje bameka abalina benzi nekalina mukwano guma tonji wanga kubandika.
Saba kutwale nirimbe akukumira kuyambe fideide baby yegara natumpoze ere birala kambi chawe ngume.
Nange saba kukume mirembe unsabire nonfunera fideide enjo yugara natumpoze elama sape kanga chawe nkule.
Mubulimbera ewe chusanga mukwano kuba nakukwaso wesigwa.
Kabaje bameka abalina benzi nekalina mukwano guma tonji wanga kubandifa kusaba nesiga. Yeah, kuhanga nange na kwesiga
kusaba nesiga. Kubanga nange na kwesiga baby.